ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
altinere noga e joli lewru avril jeena yamda ƴaɓɓirima silima sappo e joyi nder maison de la presse bamako jottinonoɗo kabaruji ɗi umaro wigolo konko noddirteɗo gagni kanto won to ɓoggui jamɗe to gramon compétitivité bonandaji tati gaɗa fewde arme o keñen ɗum waɗama les régions mobti kañe les régions segu communiqué moɓe gaɗoɓe mbi yimɓele mabɓe jeegoyon keddili hen nanno ɓeddo yimɓele muɗen sappo e goho yonkiji muɗen carbama wattu joni nokku noddirteɗo goosi wiyama won luggere yiyande toon ɓiɓɓe adama en kañi e gatta le nde ɗo luggere o wotere arme france o hayfi arme risi gondiɓe gollidinde e fedde leydi mali ndi wattu joni o leydi mali ndi tippi tigui ɗiɗo kayfal wi arme france o waɗɗiɗo golleji lewru ramadandu so lanɗo jaaɓi ɗo e balɗe seeɗa tan en gara nadde e juldinde jamanan wondi e jamminde wattu joni an wondi e lanninade dow hono kabaru juldinde wori kamɓe ñohoɓe wonɓe ley nokkuɓe mbi taƴogol kuraŋaji ɗan torriɓe sanne o gara famtade ɗum e journal ngal ɗiwonon sembe kabaruji ɗi min jogguini on ɗo beytande ɗi bisimilla moɗon e heɗade yimɓele jeegoyom kañen keddile hen noga e goho nogaydu kañen goni barmuɓe ley hen ɗum woni wakkande bonandaji tati ɗi gaɗa fewde e mabɓe no arme o hollitiri wiide yimɓele jeegomɓe fo yo maggal paɗ en nogayomɓe du yo maggal paɗ en kañen goni barmuɓe ley hen ɓe ɓe kollitirle on ɗo wattu goto garɓe so gaɗi ndeɗo nannere yimɓele muɗen sappo e goho keddiki ley hen hollitami wiyede ɗeɗo nanne ɓe gaɗi ɗum fewde e camp ballo boto sewari to kañen nokku noddirteɗo bofo kañen fa jottoyoɗa kam mabɓe gonɗo nokku noddirteɗo ñono ɓe mbi bonandaji ɗiɗu gaɗi wakkati joyi yamde ɗum woni wakkati juulal miside bete fa keɓe famtare keɗɗe Mamoudou Sama Sikou
elle communiqué makko état major l'armée mali holsi wiide beeten low ñande alla nde guɓɓe kaptoje terroriste en ɓami anniya wartare le mobilaji ɗi bomboje gooni e muɗum ele hippugol mabɓe dur d'accord ɗo heɓtiɓe ndenno l'armée mali notike ɗiɗo hippugoji tati terroriste en gaɗaɗi to camp amadou balo bama sewari to camp bafu e kañe to ñono tun ɗum woni ko hollitali talkuru ndu ele ko winda ko hollitama wiide kawar o daɗa fe juuɗe mabɓe ndenno dabreji sembingol ndenago nokkuji ɗiɗon piyama wokkat joni kay holtama wiide ele ɗiɗo hippogoji ɗi haɓitiɓe jeegomo heddiki hen sappo e joyo barmi ɗum woni fama enɓe to d'accorde sewari hippiɓeɓe sappo e goho mabɓe masibinama anay mabɓe neɗɗo goto gonnoɗo le mobile guel bomboje wona muɗum kaki kaɓorɗo kewde ɗum naggama to kam bafu fama enɓe holti wiide kaɓitiɗo goto barmi bonanda seeɗa ɗum yettike hélicoptère to ñono tun solataɓe nayo barmi mobile aji ɗiɗi ɗum bonnama ɗum hulitali communiqué o état major l'armée micitin wiide ɗiɗo immadraji guɓɓe kaptoje ɗe haɗata feyi pellital l'armée mali joktitade golleji mayri
wattu joni en jara hono immadraji ko arme o wihi waɗi le nokku ɗon koɓe noddiri opération wattu joni o mali ko kañe kele tigui ɓe mbihi ɓe mbari ko ɓe noddirta terroriste en ɓe yimɓele muɗen noka en jeenoyom ɓe mbihi duɗiɗo woɓɓe ka yo yimɓele mawɓe sanne hakkude mabɓe le majjundu ɓe mbi ɓe nangui ko yaata capanɗe jeegoyom e nayo noon ɓe kollitiri wiide hono wori sitan sidi ɓe
ko yaata lonɓe hiite yimɓe sappo e jetti ton ɓen ko wara marfa ko hewdi tetama motor ngaji jeegon ɗi sumama ɗum ko waɗa le nokku entreteɗo ombori sappo e jeene leydi avril lewi armé mali o le o communiqué goto maggal paɗɗe leydi mali holliti ɓe waɗa ɓima daraji mawɗi haɓude lonɓe hiite ɓe ga mintere mali goto maayi hen yimɓe ɗiɗon machine binama e mobile me e gotel ndu bonnama yimɓe capanɗe jeegon e nayon woni lonɓe hiite ko heɓa nagga hokka gendarme ɓe goto e mabɓe maayi ɗum ko holliti o communiqué goto maggal paɗɗe ɓe holliti wimmura le laamu jenne le wuddu leydi ndi mintere mal duppi motoyi lonɓe hiite ɓe ko fotta joyi muɗum nokku entreteɗo kabiyo sappo e goho terroriste en kañe amiron ɗiɗon e waɗoɓe bomgaji le nokkuɗe joyo mumen heɓama wara le laamu segon kan le laamu dois ans to maggal paɗɗo leydi malni le immadraji maggal paɗɗo leydi malni ɓe holliti ɓe heeɓi ɓe itti bomgaji tati ɗe yimɓe lonɓe hiite ɓe sawle leydi noon e marfe e nannal muɗum ɓe teeti junggo yimɓe lonɓe hiite ɓe yimɓe joyon le ɓe yimɓe joyon woni debbo nigéria goto ana muɗum état major holliti le communiqué o goto wi immadrage ana wonde waɗede fa hono yimɓe wattuɓe hiite e sous préfecture kan e nokku osofirem en le guenni molu bala région kuthiala yonta ƴaɓɓine ana heeɓa tongge
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi ɓedirdow beme ame andede ɗum dow face facebook kañe compte twitter studio tamani wattu joni armée française o hayfi wiide militaire ngabe risi gondube e gollidinde e armée mali o wiyama ɓe mbari yimɓele civil ɓe gatti ɗum e luggere wotere caggal ka nokku noddirteɗo goosi caggal muɗum fo armée o du waɗi communiqué muɗum hollitiwide yoɗum wona gonga noon ɓeɗo yimɓelano gonnon ley nde ɗo luggere wotere ida wakkande armée français o wonno toon nde noon ɓe kollitiri wiide nde majjun leydi mali ndi wii Imad Radja no gondi e waɗe do hen fa faami hon ɗiɗo bonadaji gaɗiri fa keeɓen famtade keɗɗe Mamadou Sama Sekou
wattu yiltugol mabɓe le serre d'accord de gossi woni ko état major général l'armée mali holtiwide yiiti ndeɗo gaykare le communiqué do région ngaji ɗi cakkite yontere nde ɓe holtiwide ñande alalbare nogay lewru avril wattu nde jamma naati woni ko oɗo nokku towji yimɓele hewɓe hawrintina yiita ndeno famaɓe ana anni fuɗude horgol yalla ɓeydorade faamu état major l'armée mettama sanne eko imadaraji nde gaɗe fewde famamɓe banggal wadde hello e yirwere heɓande wakkati joni o ɗumni ko jokkita e le communiqué o leruji seeɗa en fadde nden l'armée france humpiti noon wiide ɓami nate irgol ɗiɗo tewuji ɗi banggal machine mabɓe lolliɗo drone mo waɗɗa feewi d'accord de gossi armée france holti wiide ɗum salantago feewi ɗum ɗo laato hono sifa jambi fewde mabɓe yalla yimɓeelana miila wiide kamɓe gaɗi ɗo bonandaji ɗi fode mabɓe yahde micitina wiide barkane totti d'accord de gossi l'armée mali le kartal gaɗa ngal ana wara jontere hannde
fedde nde ɗumdirta AMD as nde ka holitiwde sa ƴeewi wattu joni laɓɓinde oɗo golle ɗum wona ko yaafi ɓe mbi ministre ma kañum hani waddude hen koñjali faame yalla heɓe gaɗi ɗo bonandaji keɗɗe mo kanko noddirte Ibrahima Kounate yo goto e gon leydi ndeɗo fedde komo sifiɗo hen do foccitango sitan sidi ɓe
so a ƴeewi honone calɗi ɓe ima waɓe woniri a famani ɓe e suurama fe ɓooye da guɓal force barkane ngal ƴiwi nokku o ɗum ɓooyde e wargon mintere malɓe le o nokku so a faami ɗum hono ɗi kulleji ana tiiɗi anta homo wonko waɗɗo golleji so a ƴeewi honone kabar on waɗata kan e kaaki ɗi force barkane joguiɗi ɓene hani teykinade noon honone ɓe yimɓe wara maɓe tinnoɓe haɗa waɗe ko meɗɗo ngo le o nokku ga fedde ministre ma ndu ana hani waɗde immadaraji waɗa lugankoji so hono ɗi kulleji waɗi nayirade banggal laamu o soɓe tinnigui ɓe hawti e guuɓe magal paɗa keddamɓe ɓeɗe wawi wadde lugankoji faɓe anta homon ko wari ɓe yimɓe caggal muɗum justice on ndu waɗan ko hani wadde
wattu joni o hollitama wiyede ɗum won kamɓe armée français o eɓe jaɓɓitele nokku noddirteɗo Niger kañe fedde ndeɓe noddirta Takuba kañe e Barkane armée français o wiyama ɓe cilminti toon saabi de assemblée nationale leydi Niger ndi jaɓini ɗiɗo golleji no wurdi wattu joni o iɗum wawi wadde torraji fewde leydi mali ndi no andanɓe kabaru ndena kollitiri wiide kanko noddirte Aliou Tounkara o wi ɗum wawi laata tiɗɗalayide ko nayri banggal hono hokkude kabaruji no armée o wurino fa keeɓe famtade keɗɗen sitan sidi ɓe komo sifi dow hen
sa ƴeewi kabaru deƴere ɓamde lewru décembre wartande hannde a faman wi hakkunde malika e Niger kowralle ana fanɗe hakkunde meɓɓe noon happude gollira hakkunde magal paɗe ɗe leede ɗiɗi fanɗe dino sanne caggal nde malika e france tottodir haqqilleji ne le o wakkati Niger watti koyɗe muɗum ene wolde ne hakkunde malika e france ga sa ƴeewi wittigon guɓal force barkane ka e Takuba leydi Niger ana wawi hewtude mali torra mawɗo nde kabaru deƴere misal muɗum yo hono baɓe heɓirta kabaruji ma baɓe yeɗirta kabaruji caggal muɗum happude gollida e ɗe guuɓe le nokku entirteɗo lipta ko gourma o so a ƴeewi ɗum sikki wala e muɗum ɗum natton saabe mali wasaɓde bawɗe feewi ndu haɓugon yimɓe bonɓe ɓe
wattu joni en kala hono kabaru waylitagol golleji ɗi wori ley cuuɗi service ji gon ley leydi meɗen ndi caggal ko lewru ramadan ndu naati ko golleji kewɗi ɓe mbaylitino ɗum wori fa ɓe ƴewto yalla hono ɓe pewtirta e nduɗo lewru fa keɓen famtade fa hande keɓɓen Mamadou Sama Sekou
witar yottigue e le mairie central commune tato ɓerɗe Bamako nokko ka anni ɓuuɓi ka noon golloɓe foof yottigue gollire nde ɗo kay ko mimsita yo rafi taɓagol wattuji jippingol golle keɗen kañi sanogo secrétaire général mairie o
sono haalade ma gonga le immadaraji kesi waɗa ɗin golloɓe ko heewi ana wara e wakkati ga faamon yogaɓe antone sono ada fa médi yettigo soɓe yalti ɓe wirtaon kasin ɓe warale gollidirare guiddi fe wala korgaru ɗuke mbeɗe andi ɗum
to gollirde kabaru diande ardiɓe ɓe jeebaki fe taɓagol leruji fuɗɗigol golle lamkoɓeɓe tongui kanko horojo nokku lollirɗo section administratif Ousmane Guindo holti wiide ana hani goto foof dooma wattu 16h30 fodde jippade
menande gollidirare amen ɗo gollo fe goto futaso laasal be bagge sabden horde am holliti homa fu an haana barde sariyaaji wakkati golede don du naati sabe hande fe goto amen yaltata golidare ta laasal be bagge
yalla teddinde no haniri dido sariyaaji di ardi be serusi jogaji kay na yeli hinade jugnuuji fude kala njeddobe dido leruuji jippugul golle
holitindi de balle sere hedde juldine so lan do jabi jamaare na wonde lanina de don le on do wattu fu do tayrembe golata do kay jamaare hewde wonde yottade ton kambe nyohobe kadle wonbe tombe mitti ala jana wonde yottade be wattu jonono ko nayri bangal kurangay do tejirta wakkati furno sita sidi be
meden gollane nawiri o wakkati tajgo kurangaji me anda fu honan o torra habirte do won misten ko tere en yogabe holliti gadu e tawere fu be holliti ben wonde hebde kilen ko heewi
bela barka daire pasite
ne yetta Allah sen sabi hande hande o kala nyohowo kadle andudo golle mudun wasata fi kiliya o kadjuno tatugul kura na tampini min san kiliya be dun na famdi satu jati mo mba wadi leru jiddi ma tati ngala ko ha wata tere na golle gaddu be kadle gilalo be kay namba hebde de fadde nyandi julte
kiliyam ku hebi holliti wi nyobe mu eme be bata adu hokkado be de wawi nyoli lobbidu di kalsi mudun tiida be rewbe ana tijji hebde kadle jum da e julle ne
mo sama l'habitude de venir ici
le mbobi wardu ga en yewdu kadla am gilam nen pamdi mi taki wide yimbe galle am fuf do ngadda ta kadli mo andani golle mako san lupata fe rendez-vous ngaji mako kamar dum mo yon fa bu kaso bu wardu man nakro do
pour venir jusqu'à medina
mi tuntunde jama wi ne julle ana wadale wakati mo mali wonli torra jukngoji pamade to fedde sidde woni
fahande kala hono kabaru juldinde batterie no ko o holitindi wi lumoji do bomako do hi pep jamare de yimbe yottotobe ton be ni kanye e wobbe kasen bandiji kanye wube ko nande mudum be do jahandarto ton ngedo mudum en kanye fa yotto yimbe le nambotobe kanye ko nande mudum hodo dabareji wonde fiyede le hen wattu joni o fa kebe famtare fande kedde mudum sama siku
ibni ke yimbe le mimsibe bandiaku modo ngadeteedi e badade yambereji e wisaf gindo tiidi neddo hisabe do bandiji di
hono e kulleji ana heewi e hitane fu patta gon dilleji e nanal mudum ga fanton huna wotere be wala neddo fu soni wala ne mira meden e baddi meden homo fu ana haani e rentinde hore mudum soni wala dum abada gujjo longata dabari hebde ba wujirta
madam kita yo inna galle mon darra bandira ma horobe wottane ko ma hakilo sanne sulam ko be mon darra be do wode lugaji satu fuf
diem battigu munum beta sanne
rewbe ana haani hebde hore mun wakkan wonde somade di luma mangu en han uddude sakkiji mebbe de na wodiri be hakkilo jantude e hebaado fu so be wari be tinno be feete e suru mebbe tan lamondo an han wadde imam daraji puritel jama on cottobe le lumoji yalla hippa gon jama an famta
wala ku ka mesure ta ka mo gaw lakanda
bangal dabari di hani bamude golire monde police be ngalurende arribe be holti wiide be meman hala mudun e le ko rata ko
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de l'Aide Suède, Danemark, Suisse, et République Tchèque et Union Européenne.
Sikram din yelo neli rezo ngaji meden to en jara nokku no dirtet an songo be kuliti wiide le nokay tete lewru avril jabbe nondu nokku no dirta bazi hausa idon wiri ngalluri an songo de ko yata kilo ngaji sappo non be kuliti wiide tewuji yimbe la taton kanyen jita le odo nokku duranobe gonnobe ton be kanyen di tewuji do yimbe le wakkati mudo fudu be kalni hon lampo lamu ko wombe to an songo to jotti le odo nokku be tete ni wiide le ko jabbino ko dule odo nokku goto ko yata sukabe jokolbe nayo wobbe san kanyen yonki djumou de carbaton en gardan fa nokku no dette yoroso wattu jono be bihi nokku an no dire burra idum le lamu yoroso ko yata yimbe le nayo wobbe kasen kanyen ciutano ton gollonobe le reseau ngaji le odo nokku tiagal mudo fu yam be djopitaabe ciutama kirlo hakku mali kanyen e Burkina Faso be garti do be celli base fola e mabbe tokkatin petande do kabaruji meden ni mi juuto sanne hedal heju jamen dido kabaruji foro ba hebde do bema me andide do won songadi www.tobresidiotamani.org no noddi do do numero via mo mere mere 37321 fande fande fi no konandir ono do e ser yotre meden de an wodi wassalam